yake na Toyota ama Honda. Reject finance bill maniga wamegoma. Stui shikishe na njugu ama gomba. Leta nyenye tutakufukuza kwenye boma. 1, 2, 3, 4. Get the mula slali 4, 4, 4. 1, 2, 3, 4. Do not die kubaa izo 4 dogs. 1, 2, 3, 4. Slali sana slali 4, 4, 4. 1, 2, 3, 4. Tunadai kubaa izo 4 dogs. Sijui mtoke na Toyota ama Honda. Sijui nshikishe na njugu ama gomba. Sijui shuke na kanono ama thick conda. Sijui nivai kango lama topa. Sijui mtoke na machine ama chopper. Sijui nivai NFL ama bomba. Sijui shuke na kanono ama thick conda. Sijui, 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 sijui. Anasema nani no lakini misi mjui. Tank ting ako sasta kampiga boy boy. Na mshow mini bad boy. Anasema ati anapenda gama boy warui. Sima heavyweight champion atu deal na ma lightweight. Smart kwa hii class isi ndot na high grade. Wanadeku hop in. Two bad girls tight waist high waist MR number plate. Sijui mtoke na Toyota ama Honda. Reject finance bill maniga wamegoma. Sijui shikishe na njugu ama gomba. Leta nyenye tutakufukuza kwenye boma. 1, 2, 3, 4. Get the mula slali 4, 4, 4. 1, 2, 3, 4. Do not die kubaa izo 4 dogs. 1, 2, 3, 4. Slali sana slali 4, 4, 4. 1, 2, 3, 4.
Do
not die kubaa izo 4 dogs.
I wake up and I know it's time to survive. Choma Colombo, KB niwe live. Chunga ngusu zangu waga nmezi spice. Wefika beji kila kitu ina price. Nime survive mara ngapi mara thrice. Nikizaliwa, nikioa na nikiwa na rafiki mnafiki ya shindwe. June 25th on a Tuesday. Wali mada mtoto mdogo hapo mbele ya bunge. Fuck the cops. Nikiwa ndani ya 110 nikona Glock. Nikiwa na nduthi gang na piga drops. Ndani ya Royal Saloon nikona crown. So street ka unajua umetupa mbao. Kani nomo wezi tatua unanguka nao. Before ni daddy nataka ni dishi dem karao. Ni Mr. Wrong, Mr. Right, yeah, check pow.
Sijui, sijui, mtoke na Toyota ama Honda. Reject finance bill maniga wamegoma. Sijui, shikishe na njugu ama gomba. Leta nyenye tutakufukuza kwenye boma. 1, 2, 3, 4. Get the mula slali 4, 4, 4. 1, 2, 3, 4. Do not die kubaa izo 4 dogs. 1, 2, 3, 4. Slali sana slali 4, 4, 4. 1, 2, 3, 4. Do not die kubaa izo 4 dogs.